maisha marefu, nguvu na afya bora. All Stars Music Bar, Mr. Go, Tingeka Music, Apoko. Ine.
Ewe Mola, twakushukuru leo kwa zawadi nzuri ya uhai uliotupa. Kumepambazuka vyema, ndege angani wanashangilia, ishara kumekucha vyema, twafurahia siku nzuri. Ndio maana leo twasherekea siku yako Jackson. Sema utakula nini, nyama ama maini? Leo ni siku yako, happy day kaka Jackson. Ino nyota yo ingale kaka, kupo ya dhanga thimie. Kisha Mungu akurine, kazi ni kwako angale na we. Wazazi wako wanara, baba Chalisi na mama Eliza, wanakuombea kumola maisha marefu yeye. Kaka Joseph,
marafiki wako wa dhati kutoka kule military, Roger Skiti, Mesha Kali, Amazon Kombe, Kaingu Sifa, Baji, Sister Pendo, Sinia Katanangoa, ila kumsahau Pato la Smweni. Apopo
sema utakula nini, nyama ama maini? Leo ni siku yako, happy day kaka Jackson. Ino nyota yo ingale
Happy birthday, Mr. Ngoa, Tingika Music, Apopo.